DJ Joe and Fami.
Ladies, step to the dance floor.
Who is this?
Joe.
Nilazima nitasumbua, sumbua. Kazi kuganga, kazi hapa kuroga.
DJ Joe and Fami.
Sasa vile watu wanaweka energy vizuri tamajani.
Joe.
Tabidi tucheze one time.
You must go, tunaimba kwa maplodi. Tumejamu sijifanye uja notice.
Imakosewa na my human pride. Na nimeona vile love
doesn't miss my son. When love comes my way,
tabibu, anitibu, jumalimu, anajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Una majaribu, ya usiku, unainama, nasimama, mwenzako sina hali. Usiende mbali.
If it's today, you know what I go back at home. Nobody can stop the reggae. Calendar, I'm gonna see your karma, I'm gonna come. If it's today, you know what I go back at home. Nobody can stop the reggae. Well, you need a lot, but tell me something. Kwaheshima, saluti, afande. Well, you need a lot, but tell me something. Kwaheshima, saluti, afande. Moyo, ijapokuwa, saa zingine ni ngumu. Sikati tamaa, bado, na wekimani bado nitafika. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu. If it's today, una mwaka kopageko. Nobody can stop the reggae. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu. If it's today, una mwaka kopageko. Stop the reggae. Well, you only that out. What's on your sunny mirror? Kwaheshima, saluti, afande. Well, you only that out. What's on your sunny mirror? Kwaheshima, saluti, afande. Siku fimoyo ijapokuwa, sa zingine ngumu. Sikati tamaa, bado. Daweke mani, bado nitafika. Tetezi wangu, Yesu anaishi. Hiatoni seme mangapi. Songa, sisiki kama meja mimi siki. Kalenda ya Mungu siyo kama ya mwanadamu.
DJ Joe and Paul.
Nimi Hadija, nikajua ukitwa na jina ID. Hapa kuna noma moja melipuka. Ayayaya. Who is this? Anakutumia nudes na emoji kiss. Nikamwambia baby na then you never think. Akasema wait, kitu last week. Nilipata shati meja lipstick. Alafu this week unaniplay na this. Kanipiga bare, do you think I'm stupid? Nachukua vitu zangu ni kuachie hiyo nyumba. Kuletea mapoko uendele kuwa kula. Nikamwambia baby you know you're my life. I'm gonna make you my wife. Nika piga na goti, nika mwambia I'm sorry. Nika anza kulia, nika nduza roho. Akatulia nika usho, ini ya mwisho, 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 ini ya mwisho. Aki baby nisamehe, I promise you. Ini ya mwisho, ini ya mwisho, ini ya mwisho, ini ya mwisho. Wacha niteke, ini ya mwisho, ini ya
Wafile kuna ena itabaki mini. Checking. Singa pani mingi nataka tuanguke nayo. Kiss baki kidogo alafu achana nayo. One legge, both legge. One legge, ali, 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 ali. Wafile kuna ena itabaki mini.
Ain't nobody like a John Paul made party.
Singa pani mingi nataka tuanguke nayo. Kiss baki kidogo alafu achana nayo. One legge, both legge. One legge alafu both legge. Kata, 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 kama kata kata. Kata, 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 kama kata.
Sapa tunakuladi mpishi, bora tushipe. Mwiko refu tunafungadi mshipi, bora tupike. Kamba ya kute uneza gongewa, hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi, bora shaulewa. Busy but niko easy ganji kitolewa.
Baby don't touch me there, mikono weka juu in the air. I'm easy touch me there, sugar down low find me there. Baby, don't be so shy, it's a Kenyan, I die. Feeling really high.
Pati view ya mzigo. Left right, ino, ino. Mother she wrote, like a bigger times two. Bad girlies, nafa kwekwa kwa magazine. Style ni deadly, deadly. Huwezi kana she vibrato. Hagina move nyu wezi handle. Ati maliki wafiki una recycle.
Oh, your sexy body pop out in a shot. Massy mat, girl a stew up traffic when she walk a road. Massy mat, girl your body a fi jiggle in a shot.
Kivile na rombosa ati nyongwa nyongwa baby girl anjaluo proper wana denye kitu one so naifanya tena floni askaso lazima watanita tena mindo ule ndranya nafanya mnachanga nyikiwa hagani bubbly bubbly jiggly like Shensia. You know what me need, me take it all night on me knees, you like it when I say please, back bend slam me down deep. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl.
DJ Joe. tingiza tropa mogoka inanyonesha leo nishuke na kamoja dunda la fuokota legeza puta chokwa situ mezoza tangu enzi zaki watu wa shikanewa bili bili wita leta mbili mbili lazima sta waka soni chipini maziki zigi stingonza ki dead so nacheza na ki bili bili nisha tepa kebin moshi meja kwa watu wa shikanewa bili bili wita leta mbili mbili lazima sta waka soni chipini maziki zigi stingonza ki dead so nacheza na ki bili bili nisha tepa kebin moshi meja kwa wengi wengi
Tenga doba javile miatu bamba kubamba ni dobe Nafanya unakatika tisana ni dobe Nafanya unatakewa makiala ni dobe Nafanya unakatiwa haraka ni dobe Javile miatu bamba kubamba ni dobe Javile miatu bamba tisana ni noma Javile miatu bamba kubamba ni noma
Iki bamba sana basi puli jo Selecta cheza doba once from the top Dojo
mabe,
Speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh.
Don't jump my bed, don't jump. Don't jump my bed, don't jump my bed.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Don't jump my bed, kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda inelien. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu dumaber.
Napenda.
Napenda vile magala wamekuja wamebeba
Napenda
Napenda vile mamanzi wamekuja wameiva ah. Iki bamba sana basi bulito Selecta cheza doba once from the top oh.
Dojo mabe, dojo Dojo mabe, dojo mabe
Tunisha speaker, we mash it up Fire, we light it up oh.
Dojo mabe, dojo Dojo mabe, dojo mabe
Makwela na majaji wanazito Wanga mkali, ninasumbuka town baka mashinani Kolabo na iani, ande mtaani Wakiuliza wambia tuko CBD ndani
Napenda
Napenda vile mademu wamekuja wamebeba
Napenda
Napenda vile makwela wamekuja wameiva
ah. Iki bamba sana basi pulito Selecta cheza doba once from the top
Kepia na honoria Lafu tumeseti tuko jaba na mawaria Yune mana tera ni na chapwaneza kalia
Ai ai hani miwaka sabari Leo miyondi na rikesho samabani Ai ai hani please come dine na mi Let us iki na iskoche la lenda
Nina kiss to the city give me a kiss to your kitty Kiss to infinity na died on the billion Na sidani na kudai juu ya nyash Na sidani umeni wae juu ya cash
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko onzi Mekana shiku wa respiro
Wapi ni kuje? Mko shere? Wapi ni kuje? Kuna mayengs? Wapi ni kuje? Leo ni weekend, tunaparty kukuche Tumaloke, 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 tumaloke Leo ni weekend, tunaparty kukuche Ai, tumaloke, 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 tumaloke Leo ni weekend,
tunaparty kukuche Balance the ball, balance the ball
Kasta chupe Twist kitoko tukirusha mami kono ati Na hii design uneza songa na cheke Na hii design uneza
songa na kona chora saba balance mami balance my feet chezi ya msani haga itoke sana uradi unsadi na mini koma biz kusaka ganji basi balance topa kije balance na matige balance cash balance basi balance topa kije balance na matige balance cash balance
niko tipsy tipi tone kitafuta wago hold balance kaduka ya mpesa juu ya float just a humble boy waliza watakusho so now you know acha kushtuka ndo tumedonjo na susha sikia tukingia niko blast tunanguka ganayo adido bazado jacket easy vibes zozi pata kitafuta kwa ya man skinny leona ileta dogo ndo kianguka niko cut mami chezea msani ndujwe kana ironi ngori manazia chakupima wa mashori streets ni risky ulizo utapewa the story huku nizi huku ni nomo huku ni ngori
kona chora saba balance mami balance my feet chezi ya msani haga itoke sana uradi unsadi na mini koma biz kusaka ganji balance topa kiti balance na madiki balance cash balance basi balance topa kiti balance na madiki balance
déjà qu'on aime moi pas filé ça excusez-moi veux tout danser comme pas moi pas comme femme haïtienne tous comme ça ou mettre madame moi c'est your neck nature danser la de la de money but I'm still a shooter don't take bad man for Vali Poopa chante danse lade ooh yeah I pull up uninvited when a butterfly in a civilization because my presence is a gift from God and you're looking like an angel baby oh chante danse ooh yeah put it like a circle and I go handle them carefully I knew you would address for me.
Da-da-da.
Baby, shall it die for me?
Da-da-da.
And even the party me.
Da-da-da.
Riding in Lamborghini.
Da-da-da.
Shall we move so sad?
Can't wait, da-da-da.
Family, family.
Da-da-da.
Call you baby, L, baby.
Da-da-da.
Family, family.
Got to be DJ Joan Falme. Log on to
www.djjoanfalme.com. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kanio amba moyo ni Mungu nikampa moja she's my number moja nikamuomba kaniomba namba moyo ni Mungu nikampa moja now she's my number moja yani namaanisha kwamba ndo tushawana
Log on to www.djjoanfalme.com.
Tulipatana bongo, Mikocheni, kuzangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli, anayumba yumba kitondo sa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari kani bona ukoloni. Nani kani akasema zari nikamwambia aje
aje
kamwambia kwangu ni
kwake
nimshike wapi ndio
aje
taka moyo wangu we wake
watangoja sana wakitania tutachana mimi na yeye tumeshaivana na ichapo siku na mchana
yani namaanisha kwamba
ndio tushawana
crisis,
keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntua timing. Na hata wakini takaidi, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya watiaji huanga silence. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Uwa wanda vibe, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Uwa wanda vibe, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Number, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Number, my guy.
Chaper don't give you an ahero gassy and
that.
Leonie party had them
chaps.
Put you load from in a Netherland. We the grab a stink like Ali get up on. The skin hot today, we are the weatherman. A boy should have dropped, but the better jam. Long time we no kill a man, so it's her claimings like the little man. Sit a bomb, make a jam, top train far, so we must catch a man. That's the echo with the grabba hat, schema like Shabba mother pot. Shot fire, every man a drop flat, everybody's trapped, every pan a nap. Drill like the rims and the Cadillac, with the M1 a nap. Shot fire, every man a drop flat, we run ya so everybody back back. We badder than everything we bad. Madder than everything we mad. Black rain fall when you see we not. Steel pan a beat like Trinidad. When we step in at the street like criminal. G'd up your weekly the minimal. Funeral, dinner yam. Nobody of you don't give a damn. When they grab a schema like Shabba Madapa. Shot fire, every man a chop flat. Everybody's trapped, every banana. Like the rims and the gadala. When you hear one and a
Kamu sinamaliza kurasa kukusifia. Matusi na iona basata wakinifungia. Therufi zira nazopata mia filmia. Mjusi ukutawa parasta na uparamia. Na kama ni chupa la bia, ni pesa na tuwe mlevi. Ni umbe, umbe njia.
Ain't no party like a John Falmay party.
Kamu sinamaliza kurasa kukusifia. Matusi na iona basata wakinifungia. Therufi zira nazopata mia filmia. Mjusi ukutawa parasta na uparamia. Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na kwe mlevi. Ni umbe, umbe njia. Wamana we mlezi na unanijulia. Hawana wawezi paku. Naishi wapawa. Penzi la komizani mizito. Naishi wapawa.
Pawa pawa. Naishi wapawa. Penzi la komizani mizito. Naishi wapawa.
Pawa pawa pawa. Naishi wapawa. Penzi la komizani mizito. Naishi wapawa.
Pawa pawa. Naishi wapawa.
Nilifeli sekondari kwendaga chuo. Ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo. Oh, nikupambe kwa matari mwili niwe nguo.
Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na kwe mlevi. Ni umbe, umbe njia. Wamana we mlezi na unani.
Nasimama cause ukona mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani, umewawina oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaya ombaya. Watoto taje mambo umenifunika, kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall.
Takutuza taptete Wanune wa vime I don't care. Hawajui mnachoni pea Mbaka na baga Nasi umamu ya dawa Weni mtamu mwaya Na unaga shumbaya Ukini kusa tunalegea Wili wote teke teke Ini suwezi atakutemea Kama mtoto tete tete
Maya
Na nyuma ni Muganda Shepu ya kitanga Ngozi ya kirundi Sura kinyarwanda Manywele kisomali Macho ya Ethiopia Utamu Tanzania Akilini ya Kenya
Yule anayepinga asimame Anayepinga asimame Sema ukweli wako
Niyaka
Tamka
pete kangu chama
Tamka
shata shunu wana
Tamka
mzuri wewe
Tamka
meumbika mwaya Ayoyoyo Kisura chake Ota umo
I know the bar was so low Lakini umenivumilia Mahaba na yasikia mama Nakupa mia kwa mia Baby you don't know Vilo menishikilia Kani kinga watunia mama Sijui ni kupe nini dia Nafufuwa wahenga Matunge njimbo tamu na mashai Mtu wasijetenga Shandi kwa dunia ni na bingo Juzi wendio flavor Imebidi ni temundi ya chetu jadili Nikatuma mshenga Adi kwenye East Africa mashari Anyuma ni Muganda Shepu ni ya tanga Angosi ya kirundi Sura ya kigali Anywele kisomali Na macho ya rabesha Fuwe nini ya Kenya
Confirmation Na kama ili utu sini mention Kuma fala wali tushu underation Confirmation 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 Kama ini usu sini mention Kuma fala wali tushu underation Confirmation
Neza piga kamba kumbaya kuliko ya Nyashinski Juna chora vitu mbaya kilio na Doda Vinci Tumevisha track na mastingo ni mbichi Confirmation na weza ni competition kwa nichi Neza kuwa tap tukisata riziki Mbuvu ya kijana kilikabuda ako 60 Isha isa bandani juu ya ngori ya resisting Usi judge mini gosh to the blame on the system At reserve kama fish Tunaga reverse gear Kyo kwa Mike Mujisikia gaka Shakespeare Fully back, fully east na wanafia Sundo mono falali kulwa na bandia Mwakali sijali nani atakaribia Mungo champ nikipita na nishangilia Kudone mbili ndani ambosho tukikaribia Neneza injili kama ubiri wale Jo Maria
Confirmation Na kama any utu sini mention Kuma fala wali tushu underation Confirmation 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 Na kama any utu sini mention Kuma fala wali tushu underation
DJ Joe
Kumbabash, kumbabash, kumbabash Kung 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 kumbabash Kumbabash, kumbabash Kung 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 kumbabash Kumbabash, kumbabash Kung 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 kumbabash
Kumbabash Simo yo
kwala kafegi akianza jo complain pedi uchoma ganja vedi ana sound plain cut cocaine ufate cut cobain ni ma tap 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 hadi si atin niko na alele na nakauma di chepa ndia left ni gwete iyo ingine ni cheng antaka ni mlele na kutuma tablet on to the next watu finyi replay
nimekweketa mavitu mingino wana nimekuwa nikiuwa fast hili kakas wali dash pata kashindo vilo hata irivast mavi the worst of the best no mana nikima dana sema tina jigas na nikawest the case nikapanga vile naweza nikachie match they could just test na waonyesha vile neza mada the rest kai ni contest basi niwache nikikingia jam rest naweza confess nimekoma dara kutoka niwache taima denge na komesha vile na wamanga kajoni kama ni make
baby I don't really wanna hurt you before unyonye kwanza fanya hurt you beef inafanya nina cast you na release kwa ibit kile na pass to mana wizard leza uliza uliza utembea na baba ya ukijana wezi kula giza usikisa uji wanawakunia ukifika uko shauri yao ni kulia
babas 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 kong 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 babas 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 kong 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 babas 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 kong 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 kong
DJ Joe and Fami
rica y bailas una chimba las europeas la latina y la gringa
fussing up the place with my style bad, bad.
Yo la conocí bailando en un party de esquivas yo me pego y me bailo la baby es una asesina yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía la pegué en lo oscurito bailándome en la esquina una gata felina los manes le hacen fila ella quiere un gánster le gustan los kilas ella quiere al agua le gusta mi estilo y yo le tiro un flow pa' que rompan fila
bad 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 bad
pa' toda la mamacita que escuchan danzar
bad 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 bad
y pa' que todos los manes boten el
kwa zip zip kitu heavy duty ina dive too big vile beat ina song ina gonga rombosa kuna mother frani anataka kuniona nusu mita ndani ya pori ndo ni feel poor na tres awa poa wanapenda kumuchoa sari madimu wanapenda kuropokwa sari madimu majitumi kwa tamboka tumi kurombosa kitishi wa maoda ati baby girl treatment na ni hora ulizia mini nani napiga kama kali leo nae rada safi mbele ya machaji toba kali kali ni meshikile umati bola pomoja mboya itafanya nchiki gari utoke mali safi atapigisho malap manda kikutoka usitani ata round akipigi wanadonga na oda mbaka raila kutoke kabaridi magiza nuki relax alisema aku single kuna venya nani die anapita slow one check time miko right venya ana ride utasema aku high venya venya ana dance ana cheza cheza get up nikipiga scene washa ni miss washa ni pele kana rada ndaka mtu real mchipim atala kwa kwa zip zip kitu heavy kitu ya natai kitu big vibe kina song
Cabañola, caba, caba, cabañola, caba, que guía ni cabañola, caba, caba, cabañola.
Life ni short lakini yangu ni doja na nangana ni toke kwa gadima sitangoja Lupo ni streets and direction kwa talanta ni chagune ni rapa bigi tole na ni master Siwe ni youth so utilize your time A high chance now jitume na utashine once again
We never fear them kafala kazi wazogo nkateza na maini Sina
bila sila unanishika nini nini Jab jab ni left right boom ako chini
Nandamuka ABC ni rahisi pia unahisi Misika sisi tole sana mwendo kasi mashala Chukrani tukwa ala amenitoa mbali saisi dungi akala mzagatas misi kisa wezi ni cross na jitambu wa fuli na jeni ki overdose wasani wengi huku Kenya na wana force ma issue is lando ni masafara kuglosi na mambo mambo mingi ndo sitaki kushitaki fike ponta kushitaki shitaki fike poto kumbane mashati kawesi mnatota nipoteza wakati
nyongeze pesa mistari ndo tenderes kuna wala shani rap leo hii watatu dress
kaba kabanyola kaba kaba kabanyola kaba
Wadu wanaweka energy vizuri kama jani Dance na meme Zonikani wanaleta maiza mabani Tunaka vizuri Dance na meme
Strani za kizimbi tingi, si lazima ni dingi. Mutani kwa mabibe na kuitha ya simpins. Tumishi lingi, rimi dingli ya ringi. Sidubis na nyenye ni mezo ya free things. Shere kila tarehe mano sinanga pen. Kitu na kumekwet siyo nikite ni fest. Tulimpaka cherry kutu kite ni sienda.
Yo, promised and delivered. Sexy nigga come to dance, yes ikata. Stoke cheza sifu mchezaji wa kulipwa. Nete kiuno chako wen mwepezi. Anakute desi kulafia sezi kata. Wendo irori wendo gata. Dance kinye mapigwa Serengeti menje. Nilisho M7 that makende ni ya kinende. Serereke usiende aluta bila kwede. Misheveve na sembi mpaka tengene. Kedi watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme. Ije vile watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri.
Ya tamani ya mwenzio. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi, hey. Usijilinganishe na mwenzio. Tunza hiyo yako. Tunza ulicho nacho, hey.
DJ Joe Informing.
Obongo nyaka lagano laga gigita. Jadwelo none na kakwecho. Jango madonge tinda chiemo. Topanjo loro chalo pikuja. Fibo ya mbali ya iuinyoka. Chika ulicho nacho, chika kamwe, chika kamwe. Fimbo ya mbali ya iuinyoka. Chika ulicho nacho, chika kamwe, chika kamwe.
Ah, wanyo pesa mano kila Nairobi. Wanyo pesa mano kila Nairobi. Wanyo mauso kika.
Understand this feeling, but I'm loving the feeling.
Will you pause it?
This love is personal, that's why I love you personally. This love you give me so magical, that's why I love you so badly. My heart speed up, cut out. Can you drive me just like a motor? My heart speed up, cut out. Hop in my motor. My heart speed up, cut out. Can you drive me just like a motor? My heart speed up, me cut out. Hop in my motor. Can we dance to? Baby, just dance. Homie and dance.
I wanted to be with you.
Fukaju, vabanchu kaju. Life ni fupi na misiji fupi. Na weka shida chini na tupa mikono chu.
Labda mtando ni wangore na class 2 tuliwa hii.
inawezoza na S-Class Simaka Tesla magot, mindo chef at chauffeur style Safari na jipeleka S-Class, S-Class, S-Class Convoy, convoy nda inaongoza ni defender Stranger Z, strictly na koga members Backbencher, nani ya S-Class Backbencher, nani ya S-Class Backbencher, nani ya S-Class Backbencher, nani ya
Risasi ya mgu Tembea kama umepigwa risasi kwa mgu Risasi ya mgu Risasi ya mgu Tembea kama umepigwa risasi kwa mgu Risasi ya mgu Tembea kama umepigwa risasi kwa mgu
Say she want a piece, me say happily mommy. Yeah, me love a girl who take care of your body. Me love a girl who ain't afraid of nobody. And a bad man a deal with it to do it properly. African gangsters, boss a blanca make me say Yard man, pan the scene, I'm happy feel with energy. Road boy, keep it cool, you're having me with enemy. Good girl walk with a pretty girl smile. Hot girl profile in a bad girl style. Independent, no beggar excess. Anything where you want, you can spend that car. Body the body, me yuckle the body. So she want a piece, me say happily mommy. I'm a African queen, me a go for me, yeah me. Yard man, pan the scene, I'm happy feel with energy.
You know you make me wanna spend all my pounds on you. Jump on your ones and twos. Spend all my dollars on you. Yeah. You know you make me wanna give up my time for you. Girl, I'll dance for you. You, 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 you. Body, 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 body,
Lando quaro, abebo angelero quaro, iromo tendo ya bama yo, iromo paco ya bama yo, y mi adi ongora, ya wani mi ala ongora, tombogiru muño choluza, tomano kumaru muño choluza, umino kinyo, watch love we masando ya kama, oke ukara chuanyo, ni watch love mi amumu muto kama, umina chibela, watch love we masando ya kama, Okay, ukara chwanyo Ni wati labo mi ayoro mudo kama
Baby, I'm rising. When you need to, I will pass you the lighter.
music is sweet, yeah.
Vibe up till the morning,
hey. Shaggy got lyrics to spin on his beat, yeah.
Vibe up till the morning.
When my sound plays, big tunes, light is in the air. The vibes up in the streets, that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah.
Vibe up till the morning.
Shaggy got lyrics to spin on this beat, yeah.
Vibe up till the morning.
Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah.
Tena wanafiki bado nakula na na haini pishi da riziki ya watoi wa ex wangu anatamani ni achiki nifubaye niishe ni dhaliliki adui zangu anatamani wa niziki nimechoka mbaya na mwisho ni filisi. Sema mimi hawa uni yao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao. Bwana nisema mimi hawa uni yao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa bizi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipa na sabuni.
Sema wenda kase Toto kikiana ni bamba na niwe Niko mavitu neza shukisha na we Kama ni e sema e tunele Shani tadia ni kame fall pungulu Ako mabode mini koma bungulu Asha jileta disha za machungulu Tutali nipi maga kafurisha chululu Shani tadia ni kame fall pungulu Ako mabode mini koma bungulu Asha jileta disha za machungulu
Kosa si kosa, makosa ni kurudia, pole sana, kama umevumilia, tulikosana, nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani, mbele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia, ndege ya vieta, kianguka hawakunyambia, saizi niona, ona, ona. Na siku fatilia, jirani alikuteka, mali yangu wakanikulia, ni sawa.
Umeniacha, nimeachika, ni sawa. Ningenyamaza yote tisa, but for real, is that who you have picked over me?
Uko sure unaweza sema with your chest. Eh, uko sure.
But for real, is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika ni sawa.
Yeah.